mi woodi filla waɗana on dow no ɓe nanngir Etienne e no ɓe warriri mo. Baa no torra hooliiɓe Allah na mawna fuu e no haala Allah e yaa yeeso. Wakkati majjum bo hooliiɓe Allah heɓi torra dow sennugo nafa. Nde aahiiɓe Yeesu nanika, ɓe wari to jama'aare nde ngam ɓe suɓa yimɓe jeeɗiɗo marɓe hakkillo e wooduɓe baawɗe Allah ngam hakkilango golle Allah e sennugo nafa. Haala kam fottani jama'aare, ɓe suɓi yimɓe jeeɗiɗo. E woodi nder maɓɓe ɗon gooto wi'eteeɗo Etienne, o laati marɗo hakkillo e wooduɗo baawɗe Allah. O waajo haala Allah, o waɗa haynaareeji. Nde woɓɓe yi'i ɗum, ɓe ƴeewi to mawɓe diina ngam ɓe torra Etienne. Ɓe wi'i Etienne o he biisa dokaaji Allah. Nde mawɓe diina hokki laawol ɓe wadda Etienne. Nde ɓe yaari Etienne yeeso mawɓe diina, ɓe ƴama mo. Etienne tontiiɓe wi'i, ono wari Yeesu. Haala kam fottanay mawɓe diina. Ɓe wurtini Etienne yaasi, ɓe faɗɗa mo kaaye. Etienne eeli Allah, watti yonki an nder juuɗe maaɗa. Fuu e noon ɓe tokki e faɗɗa Etienne kaaye. Nde o faani maayugo, o eeli Allah o wi'i, yaafa hakkeeji maɓɓe. Nde Etienne maayi, ɗon filla a ndari ka ƴiyi bo diga e wolde Allah.